Let's dance to the beat.
Kena tukuvo muziki kano kasiki. Gazine tokia wama DJ yo chidi chitia. Gwatama nyizina ngori na manyimu uze. Tiburadi wange mana chikore ntia. Gantia mazina buladio gazino otia. DJ pop and repeat. Let me dance to the beat. Kena we dance to the beat. Zina kira migino singesha kira nevino. Gazine ngoteka mwebiru nge chwato chiche mwebiru. Nko back it up, yala babo bandi flow. Back it up, osinge mwana muwala flow. Me see you better than the rest. Yes, you hotter than the rest.
Let's dance to the beat.
One land. Madasi ne mingi ne gamatu na katika. Kowesi ne mingi ne gamatu na sheza. Yona, mina mina katika. Tuna katika. Madasi ne mingi ne gama ikapo. Wana kama wale wana seza hivyo. Nasema kama kila kitu ikopoa. Wana kama tunakatika, madasi ni mingi ni kama iko poa. Ni wana kama wale wana cheza hivyo. Mama, papa, kila kitu kama iko poa. Mama, papa, kila kitu, wana kama wale wana cheza hivyo gala.
Zina kabina gwe kankanya. I was there from the corner nga kurengira. Uvazi mkua wupia mbogato mawino. Madamu mujia yobupia.